ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele, ngithokoze kakhulu ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh. NginguSibanelo Phithi wakaNgema, ongumlomo kaBenedimet we-Christian Networks. Uhlobo lomtelo oluhle kakhulu encwadini yami uhlobo lwamahlayi olwenza uhleke kodwa ucabange futhi isikhathi sinye. Uhlobo oluhlekisa umuntu ecashile kodwa futhi oluhlaba enhlizweni ekujuleni kwayo. Ngike ngayithola uhlobo olunjalo lwehlaya kokusasikhangiso kwi-social media. Kwabe kumdwebo kaJesu eshumayele exukwini kunevesi lesibhalo elithi laphaya kuMathewu 4:17. Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukane ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ebese omunye esixukwini akhulume nomunye athi, indodana kaNkulunkulu isho lokho kusho ukuthi ayimukelani, ayibekezelelani, ayikho tolerant. Akube kunjalo, ukubekezelela nokuphilisana kuyo yonke into eyenziwa kulezi insuku kumba sithi ukumukelana kungayimpilo ethile, kwenza okuthile kumgqumo wesimanje lo ukuthi asimukelane sinjalo. Isiko lokubukelana phansi linesihlungu ngoba nendlela yokhudela phansi omunye lingambekezeleli. Ngisho kuthiwa leyo nto ubuyenza into engaphumile emgqeni. Yebo, akufiki kwedlule engabekezelaneni kunalokhu. Phendukane ngokuba umbuso wezulu ususondele. Lo mbuso uJesu akhuluma ngawo ukubusa kaNkulunkulu ngokuphelele kulomhlaba. Yena kanye lo ngokusho kaJesu ozokwahlulela abaphilayo nabafileyo uyophonsa enginaphakadeni. Lo ozobe engavumanga ukuba amukele uJesu lelo phakade yiphathi elingenaNkulunkulu labo abangayikholi indodana yakhe leyo ndawo ibizwa ngokuthi isihogo. Ngakho wenzani ngalokho? Kukabili, ummukisa namanzi uJesu kumbe uthi hayi yena wayengumuntu omuhle futhi waletha iy'nkambiso ezinhle ukuphila ngazo. Kungenjalo ungavese futhi wenza okunye, umlaxaze ngokuphelele okuyinto eyenziwe ngabaningi kumbe ufake enhlizweni ubizo lwakhe nezexwayiso uma ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.